Ngiyakuthi esandleni ma isibukeli sonke zakithi Ithikithi esandleni ma isibukeli sonke zakithi Wo namhlanje sizoqeda sonke izinkulumo Wesibukeli sonke zakithi Sibuzobani bengathi ngipola lethu Lapha sihlangana khona bazokhala abantu Sibuzobani bengathi ngipola lethu Lapha sihlangana khona bazotelengani Sibuzobani Sibuzobani ngathinta thina Ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana Ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana Singathi ukukhahlela kancane kuzojabula nobobani Sishunge bhola webafana Qina qina wezinsizwa usho nobembe webakithi Ushudo bembe webagiti Ano kichima ngepole lihle Izibukeli zishaya makwela Ake no kina kina wesinsizwa Sibuzobani Bemba chichi pola lechu Labasi shanga nakona bazu kalabantu Sibuzobani Bemba chichi pola lechu La basi shanga nakona bazo telingani Sibuzobani Bema chichi pola lechu La basi shanga nakona bazo kalabantu Sibuzobani Bema chichi pola lechu La basi shanga nakona bazo telingani Sibuzobani Sibuzobani ma chincha tina
Sibuzobani, bema chichi pola lechu.